Yeah, all of money, Tima Kupatani Machonchobe. Namba yanu, nango sefa machonchobe. Olo nebandi nane ba machonchobe. Olo nchito tima kwira nanu machonchobe. Oma life yanu,
inu,
diyo boha. Inu kamoyo kanu,
kamoyo kanu.
Ndiko nunga, Tima ngo kupirirani.
Ori nanu chole kedwa ya Yehova kuma.
Timakula mwachonchobe Timango kupirirani
Oma karibe mribe
Timango kupirirani Timango cheza nanu mwachonchobe Timango lankula nanu mwachonchobe Timango cheza nanu mwachonchobe Timango seka nanu mwachonchobe Kuma ninu opoa Opoa Ndinu okwana inu okwana
Machonchobe Jitandizo janu rimalandira machonchobe Koma Mugari muriwumbe inu Olo deri rimampanga nanu machonchobe Kakali moroganu rimankwera nao machonchobe Boririribe